Kalosa, bebuzi bechireyo nenkulota Osuka okubirozo kolumba mutima Chiraba maso kitala sitima Nekuchalo bakutenda wajuletima Na yenze chemanyo njagaza mutima Yenda nesimye, labala mumu kwano webu kwetingi Kutukula gukira konyo ninyonge Ilabala baby labu webi kwetimbi Ebi kubu ye unyo mubiri Njagala kuba muganzi wo Njagala kuba musayi mumisu wajo Ntwala Tondeka wano Oba tusula wano Ngabwe nkulaba kore kulo Nkusula muchifuba nga mdalizo Ntwala Tondeka wano Oba tusula wano Yekwe pendoza Zoloza lavu yokiro muoza Eki kuluma mendo noza Mbango kwa kusenda senda kumitoza yeah. Olika lulu kaloto na wangute Tengerere chigere simbute Kini mora mo, mora mo Sibi ulira newewa yongera matu kwa galine Njagala kubamu ganzi wo Njagala kubamu saimu misu wajo Ntwala Tondeka wano Oba tusula wano Ngawe nkulaba kore kulo Nkusula muchifuba nga mdalizo Ntwala Tondeka wano Oba tusula wano Kulisti ebe jenjagala Gwe number one, number two, number three Till infinity olikalosa Gwe uzi bechireyo nkulota yeah. Olikalulu kaloto na wangu te yeah. Tengerere chikere simbute Mora mo, mora mo Sibi ulirane weba yogera matu kwa garine Njagala kubamu ganzi wo Njagala kubamu saimu misu wajo Ntwala, tondeka wano Oba tusula wano Ngawe nkulaba kore kulo Nkusula muchifuba nga mdalizo Ntwala, tondeka wano Oba tusula wano
Brax www.mp3ugandanmusic.com